This one be a Bongo Records production.
Them should
know
no
sir. Shut up. You don't know.
My ex.
When you get back. Zangulukani. Kwalimi Zangulukani. Kwalimi ti anata figo. Yeah. Anata figo. Niweze meu. Zangulukani. Kwalimi Zangulukani. Kwalimi ti anata figo. Yeah. Anata figo. Niweze meu. Anata figo.
Wambura vina sikulari no wapoke shirango bakulima
tibulira tawalimi tibulira
bakuweka
kongwera tawalimi tikukondwera
bakulima
tibulira tawalimi tibulira
bakuweka
kongwera tawalimi tikukondwera
na kokayuni kakulira kali tikiti kali pachanya pamango katikiti
sangulukani
kwalimi
sangulukani
Mulimi wa tenderuke Mo nyingo sose Vula yose vamo kwenye sono mpuri kenge Atitenjeza ne waka tose tawarimi Atitenjeza ne waka na te tawarimi Tihanya tafika Tihanya tafika Nyengo ya kuwezi ambi umanyane ya kwana Tienipa kuwezi ya imwe tiwezi ya na zero Noti parati kuwezi ya zero tataya Taruwa umota susi kiranga nyengo ya kura Bongo, please get busy we Bongo, Bongo ntere we Chitimati kunikora izi manyane mbe uzitu Sikuti tikurima manyane tikuwa na bajeti Kuchipanji chakachino ninga kura kumarata Nati chakachino mwe ninga kura kusementi Kwenye kuona mtengo zake mawantu Kwenye kuona mtengo wakukurira Stima chikukora Mulimi wakurira Mulimi wakurira Parichana chakatimo ito Mulimi wakutivenda makola Mwenu chakatiri chose nati Mulimi wakurira Kurira kwake na kukukua nyengo Iyi ya kukorora Jikuno zera vanyitu hawa Wajire mera kare Jikuno zera vanyitu hawa Wajina chuma kare
Zangulukani
Kwalimi
Zangulukani
Kwalimi Tiana tafika
Tiana
tafika
Tiweze meu Zangulukani
Kwalimi Zangulukani Kwalimi Tiana tafika Tiana
tafika
Tiweze meu
Tiana
tafika
Na mwana katole mboka jaketi Upando unyamure na kasoti Umumkati ufunge mamuli wareti Abasono ni urendo wakumowa Kushitira na murovera vinga kasowa
Abasono manapaka ya tivine bodanka pa
Asa Mulimi waliote wavinebo Wavingoma na yeso wavinebo Waskawa na yeso wavinebo Wasoya na yeso wavinebo
tikusangana mitundu yai tikubekana pamaso yai
aso mwana pakaya get on is gonna dance up
ay ay ay
aso sangulukani
kwalimi sangulukani kwalimi tiana tafika tiana tafika
aso
tiweze meu
sangulukani
kwalimi sangulukani kwalimi tiana tafika tiana tafika
tiweze meu
tiana tafika
Tegetani pari mapa.
Aso. Lame kinyireto. Bam sarangwa po.
I see you boss. Mr. Felix Nyirenda.
Muskuru waka paisi. Changara musku.
I see you boss. Jacob uchipasa.
Paisi. Kanyizuka sku.
I see you boss.
Mapupa mumba!
Hey, demani kajonjo! I see you!
Happy mtonga! Mapuwa mzimbeni hapo!
I see you parusaka hapo!
Ame kinirenda! Pazukuma siku!
I see you boss! William Mumba!
Kajonjo village!
I see you akoro!
Asa! Ajoji piri! Mako jihepa hapo!
I see you!
Asa! Amini sizo,
bako mrandara po. I see you boss.
Asa.
Arex msimuko.
I see you bajone po.
Asa.
Nizi.
Masie rongwe.
Bako durana po, Mr. Chico Birite.
I see you. Elijah Nyirenda.
Bako kamshore po.
I see you boss.
Asa Moses Ziba
Mwana wanyamtonga
Na chimwemwe Chinyota village
I see you boss
Asa
Tomikizo
Wizu innocent
I see you
Dani msimuko
I see you
Anyamumba
Akazwa Dani msimuko I see you
Brother Joere
Wizu potpa I see you
Sunday story. Oh, si tu tu paga nyanga po.
I see you. One chikoro miro.
Mr. Paniona.
I see. Gas. One chance of you.
Cameraman.
I see you.
Mostra bakaya group na group ya medizo.
I see you.